shiwe nitonsinya nene wafili banifundise impilo bengo shiwe nitonsinya nene wafili banibuyisele isimilo sambengo shiwe nitonsinya ewe wafili banifundise impilo ngikhuleka khulu ngenabazali benine enga Nkulela tlungu, ngena vazali Bengine enga, mina ntlumeza Ngibambi nkunzi, mbulala vandu Lene wesibili, angifundise impilo Ngibambi nkunzi, ndlwengulingane Lene wesibili, angibuyisele isimilo Sambengoshiwe, ikunzi mnyaka Lene wesibili, bangibuyisele isimilo sami
madnajaw.com.